qaramada midoobay ayaa axaddii waxay xustay maalinta caalamiga ah ee muhaajiriinta, taas oo lagu muujiyey doorka waxtarka leh ee boqolaal milyan oo muhaajiriin ah, kuwaas oo caqabado kala kulmay ka hayaamida dalalkooda si ay nolol wanaagsan u helaan. Xuska sanadkan ayaa imaanaya iyada oo ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub ee albaabada ka xiranaya qaxootiga iyo soo galootiga dhaqaale doonka ah ee ka imaanaya Afghanistan, Bariga Dhexe iyo Afrika. Waxay sidoo kale ku soo beegantay iyada oo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imaanayaan bartamaha Ameerika iyo dalal kale, iyagoo isku dayaya in ay ka soo gudbaan xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Lisa Schlein ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tegin dalalkooda. Waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadyo cadaadis, saboolnimo aad u daran iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan. Muhaajiriin badan oo aan haysan hannaan sharci ah ayaa adeegsada marinno khatar ah oo ay ku tagayaan dalalka magangelyada bixiya. Kuwa badan ayaa laga faa'iidaystaa, la dhibaateeyaa, iyadoo kuwa kalena safarka ay ku dhintaan. Hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaastay in in ka badan 50,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen, kumanaan kalena la waayay 8 sano ee lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee IOM Antonio Fitorino ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldaraysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey, there is a person.
Runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khataro waaweyn, sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. Safar kasta waxaa ka dambeeya qof, waxaa jirta sheeko aan ka hooseynteena. Sanadkan si loo xuso maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, waxaan rabaa inaan xuso dhammaan kuwii ku dhintay ama la waayay iyagoo qarka u saaran riyadooda. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa isna muujiyey isla dareenkan. Waxa uu sheegay in waajib sharci ah iyo mid damiiri ahba uu dalalka ka saaran yahay si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan oo ay u fidiyaan adeegyo caafimaad iyo ilaalinta dadka ugu nugul.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh, kuwaasi oo aas-aasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha, ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay qaramada midoobay sheegtay inay quseyso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qaxaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.